Vanessa kakhulu ilolo ngalo yasenyabhlo ngiphilo shayisa ngomalo ucabangisa kaningi cabangisa kakhulu
Oh, my God.